I press music, baby.
It's your boy, no, it's your one, yeah.
Solo kwa sikide mini nyuti ni bens basi wata
kuba jambu
Arambe arambe leo sumari kwa kande unanyona mario na nase nucha piga mande.
Yeah, mpaka Friday napiga misha misha pesa mingi weekend maduwa kinondoni maduwa TMK zile pesa mnazo daiwa kwa ya aya nisha pay tenda wema wende zako mana wema kukunyoko cheza vema uenda kumana afya ni ya kwako kitu zima na mikogo katikata jiji lako wegusa maka maka mimi niguse kunako. Na mtoto bite Biringe bayoyo jibinu e mwake mwake Wajinga vuta koke Nkisa ngoma ziko top 10 Wanaita umarekani kumbe uteja mama Amen papa mana safari ni ndefu Nidipo toka kuna niliza na pige gote kiu kunjufu Aoke pige push up zungura rapu Nipo kwa ndichi na pige pipe Wale wabichi wameche sapu tupige tiki dasi whatsapp yo.
Don't, you know.